by'umusozi nabyo
nazibukira cyane
bibwiye ko ari babwana mukari bwana mukari abakujuwa kumbe nasi wakali nasi wakali turimo intore turimo ibihangange niduhiganwa reka reka turabarusha 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 cyane twabahaye integuzi bagira ngo ni ugushyenga tugabana batabazi none ko tuje kandi tuje kwivuga baragiye ko twaje nibayigame twaje
Baragiye ko twaje, nibayigame twaje.